vaselina bomboy.
Nakuti libanga elongwe, yesu azalina bomboy.
Yo 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 yo.
Afongola kilo lalelo, atindela kinga ilisungi.
Kina ngwa wae,
eh eh,
angu te mara kota kina ngwa wae.